Nolan guys, welcome to episode number 36 of the Escape Podcast. And this is a month like Trev's in studio. And with me in studio today, I have none other than...
Goja. Kwani so kwa tupo energy drink.
You must be seen. Unapewa command sana Red Bull.
Usirudi kama uko una nguvu.
Goja, let's explain. Adi off the rip, don't be
explain what?
Bona. What happened?
Sisi watu waje introduce kwa sasa. Isitoto taka kwa town. Hebu.
Right, your friend.
Saikani. Okay, sawa. Kutoka sababu pia ulitoka na zile kwa za Lightning McQueen.
Kama una date mzee wa escape, mkuwe mki break up nao every week ndio tupate content.
Relationships are so cool. For real, I'm not even lying.
Wallahi.
What?
Uh-huh. Very great. Okay, in studio on my right I have my friendly bully and an ibuli hapa takini
friendly neighborhood sim
ona venye napeleka mic
ndio hiyo yeah go immortal she says go late anyway movie lol
handle
guy my name is Joy Kathumi yeah
unitonga Joy.
Ndio kuna kitu moja kana hija nimekea katika thumbnail inaitwa Joy.
Unaona
hiyo? Haikai hadi
akai nini?
Anaka?
Elshiba.
Twende Elshiba.
Hey Amy.
What?
Anaka Elshiba. Any.
Damn, Nico so cash is
hot. Nico hot.
Mhm.
Unde banda.
Hi, it's Amy.
Azimi.
Amy Ouya. Yes.
Amy?
Amy Ouya.
Huh?
Okay.
Amy Ouya. Zima your blunt. Zima your blunt. Biombio weka chini hadi ukanyage. Eh? Wewe usijaribu na kuona. I can see.
Uni Bob amenyanganya mic. Wallahi nakuja hiyo side yako faraja.
Mimi nakonga.
Bob ametumwa.
Mimi nakonga dominant alpha male.
What?
The one. Anyway.
Anyways, in studio today.
Side.
This like Mimi ni commanding. Commanding presence.
Commando. Uko commando.
Commando ako commando.
Uko commando.
Big shout out to Mwaura.
Maybe I'll take a little idea.
Big shout out to Mwaura.
Yeah, big. Hebu ji introduce wewe ni nani ndio hizo puli zenye
mnasema. Mimi ndo Mwaura. Mimi ndo Mwaura. Anyways, nini? Ni faraja.
Crazy. How was your week?
Na wewe kwanza tuanze na wewe. Acha ni sisi tunakuinterview.
Ah? Sasa
address the
Leo ni wewe? Leo ni Saturday. Monday. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh, tulikuwa na cut on Friday jana. So like I had to spend my whole week studying nini, you know.
What? You such a liar. Na kwa na Twitter space. Nashanga.
Those guys keep me company as I study. Like I need to unaona venye
naweza kwa wanaongelelea Austin na masomo haiendani
zwanga wanaongelelea zwanga
anyway zi like this like si nawaskia cast unaona venye kama sasa naweza skiza hii podcast akisoma you can si like
okay ukisoma si una need concentration
darasa nyiko quiet chances zako za kulala ni less ni more.
Basi
na
sasa
niko noisy. Si noisy, ile kelele. Okay, yeah, of course. Unajiita watu. Anyways, nini? Iyo ka noise flani.
Ile mamas.
Yeah, hizo. Like, you go awake. So, ndo, I love plus na kuanga speaker. So, like, nikisikia kulala na washa mic na waambia upuzi then nazima.
Uongo, stop lying.
Ah, can you expose him?
Expose, wacha uongo.
Unafosi wangu ubonge. Unasema, sijui, I don't know, I can't.
Mwana mga shy.
No, guys, I'm shy, man.
Shy?
I'm shy, like.
Niko, anyway. TikTok live yawasu kwa Jaba.
Oh, si Juzi pia, Juzi niliona pia nani alikuwa. Alikuwa na yake. Sonko. Jaba like.
Hey, ila kwanga funny. Wow.
Unaongea?
Sasa mtawatakuwa Jaba na wasionge.
Achana.
Wewe, I thought uko TikTok.
Tap the screen kunyonga ni so. Tap the screen.
Wewe kukamata hapo.
Unataka kutapa hii TikTok live.
Kuna fulani linimaliza. Atunasema.
Yaani ni kitu nao chingi, yaani
nilitumiwa. Anyway. Ina konga fani enda usikize. Sijui nitawatumia muone hapo story anasema sijui tuseme tuseme jana. Tuseme jana ni kesho. Jutko juzi, si ndio? Una rada. Alafu this week ilikuwa next week. Jutko last week.
Okay.
Alafu what your time uko ile alafu kula safely background ame hang bike. Go on.
Ni dreams bro, hizo ni dreams.
Actually funny as hell.
Maybe any cyclist that I could be a cyclist rider. You guys know how to ride?
Unauliza nani? Anyway, unauliza kina bike. Kina aim ama sisi? Kina aim mnajua ku ride.
Mimi mnajua ku ride. Kathomi, do you know how to ride?
Just a bicycle.
Crazy. Unasema una public plug unaharibu potential.
See, I
wear. Amy, do you know how to ride?
I second the bicycle.
You?
I know how to ride a bicycle only.
I'm just a ku ride horse.
No.
Na piki piki.
Faraju unajua ku ride?
Hey.
Faraju makala jua. Bike, like, is a bike. Or to mention horse.
Unajua ku ride ingine?
Crazy. Elgo amanisha pikipiki.
Pala.
Ayaya.
It's your life though.
Tunajua mama mna discriminate.
No, tunasema like ni life yako.
I'm fine to judge.
Wewe ride.
Zi mio sisi. Okay na.
Wewe, mimi nini? Mimi ni ruler. Napenda ku rule.
Ah, zi.
So,
unajua ku ride.
Zi.
Ujoku ride bike.
Oh. Na motorbike ujoku ride.
Ah, yes, jai try. Ina just jai part opportunity.
Imenikumbusha weno niliingia whatever. Weno Thursday. I don't remember the day. I think it was Thursday. Nilikuwa Upper Hill morning for some coffee date.
Really? Singenipiga simu.
For the Luyo in Upper Hill.
That's early. Nilikuwa
kwa landmark.
Sendikusho.
Nasi
Oh.
Kathomi uishi Upper Hill. Alikuwa anauza ati nani uishi Upper Hill? Ati mbona uishi Upper Hill?
Oh God.
Skiza. So Upper Hills. But Upper Hills ukwa office.
Eh, nakaa tu place
office. Yeah, but sasa si kuna manyumba.
Umeshika office.
Eh. Leo.
So,
guy nafaku nitawa host in June.
Walai.
June si ni next month.
Si exactly.
Koni huko slow.
Ai baby.
Hadi leo.
Hata sikupei.
Eh? Eh, yani umerudi soko na bado unanimwa au swing. Wow, oi oi.
Unanimwa hadi
Ah, si so, ame,
kwa freelancer. Chunge watu inu. Anyway.
Bado umenimua.
Thursday, nilipanda nduthi nikitoka Upper Hill. Nikiishia hivo UON. My school. Then, we don't give free adverts. So, kupanda nduthi nikikuwa juu nduthi tuko kwa hiyo barabara flani. Gong road. Singong road. Hii barabara flani nye penye Serena hiko inaitu waje.
Serena?
Hmm.
See, that's near town.
Hmm.
Sikumbuki. But anyway,
So nilikuwa kwa nduthi na
umse ame speed. Eh? Nasi State House Road.
Nasani ni State House Road.
State House Road.
Nilena, sorry.
So, niko kwa nduthi, then umjamaa naenda speed mpaka nimeanza kustuka. Alafu sasa, kwa playlist yangu, mangoma nilikuwa zina shuffle ni ngoma ya Logic. Unajua?
Gani, siya kuna ngoma mingi.
Unajua?
Sema
ujui ndo niendele na story. So, I don't wanna feel alone.
Unaijua.
So,
shukisha. Zile mpata.
Ilikuwa asubuhi, wezi sikiza wakali.
Ama ulikuwa, you saw it coming. Like, ulikuwa unajua, unaanza kujiprepare, unaanza
kutulabizo. So, nikaadika, nilitoa hiyo ngoma juu, nilikuwa na feel. Neza anguka kwa hiyo rodi ni daddy.
Sema
juu nimetoka kusikia I don't wanna
alafu wakifika kwa site wakifika sino wakichukua earphones wanasikia kwani mse alikuwa ki
so waseme ni suicide mission manzi wao jamaa sikuwe sued anyway that was my Thursday my Friday nikaenda kufanya cut physical cut for the first time nimekalia exam since
KCSE. Ngoja kwani amkuwa na physical exams. Sasa hiyo mna examinitioje hivyo.
Eh? So you online?
Online is like credible.
Of course.
Eh, sino kwa maana hadi sisi siku hizi tulirudi physical. That's the reason to lerudi physical.
Mbona hadi wa consider online?
Si siku hizi love language imerudi kwa physical touch. So jana nilikuwa cut nini nikapatana na lawyers in tech.
Uko na giza.
Sasa nione giza na lawyers wako in tech. Hawa ndo lawyers in tech, hawa kina aim.
Walikuwa.
If you get it, if you don't get it, forget about it. Nikapatana na lawyers in tech nini. Wako nikapatana na lawyers in tech.
Si mimi ndo lawyers in tech.
Nikapatana na lawyers in tech. Eh, then that was my Friday, my Saturday.
Wacha hizo. Mimi si lawyer in tech.
Sawa.
Nataka nikose client in the future.
Okay. Nivo, that was my week. You guys always your week.
Lawyers in tech.
Eh. Oh, hallelujah.
Get to explain.
Short wire the deadly.
Si explain.
Ah, skia, mko exam. Lawyers in tech namaanisha.
Oh, so si mngesema hivyo.
Si hivyo ndo amesema huko akina, huko akina kwa darasa.
Huko akina kwa darasa.
Huko akina kwa darasa.
Don't examine.
Nini?
Obvious, tumezoea.
Anafaa kuwa anatutreat every time anachelewa.
Pause. Wewe umesema, usikie statement amesema.
Don't anakam.
Ah, pause. Pause, please.
Don't anakuja.
Eh.
Sawa.
Eh. Ulikuwa unasema mfadi nipoteze chain of thought.
Oh, ilikuwa wiki yake ilikuwa a suck.
Mfano sisi
hujatuambia Friday vizuri.
Kitu random. Hebu ngoja wewe ukiamka una brush before breakfast au after?
Nikiamka nenda.
Before. Mimi spendangio feeling ya mdomo
ukiamka. Now the day.
Mbona u brush before breakfast?
You spend your feeling ya mdomo ku feel.
Don't eat breakfast asubuhi. Bas home.
Bas ukuli sio tunikaa tu. Zebu, wewe unafanya ngaji?
Me, I don't eat breakfast, but I brush my teeth before.
Breakfast?
Mbona mkuli breakfast?
Mbona mkuli breakfast?
Mboko kalt.
Nikikula asubuhi.
You puke.
I don't have an
appetite. Wewe sikuta maliza.
Unajaribu kuimpose ni what are you trying to
impose? Congratulations.
Wewe.
Ndio kwa maana amesema June tuna invite you many baby shower.
Uliona alisema kuna mshana TikTok alikuwa anasema ati ako late. Amekuwa late for 58 days. So ako sure si mimba June menopause.
Hiyo ni na cold.
Ni kama eje tu. Ni kuchi convince tu but.
Okay, tuendelee na wiki.
Hebu.
Huku maliza wiki yako zi.
Oh, acha.
Kumbe tu wewe Friday kufanya cut solo.
Oh, sawa. Friday jana ilikuwa saa ngapi?
Ati ukufanya cut. Ilikuwa tu unajua.
Najua events za Friday.
Nilitoka cut nikaishia kukula lunch. Oh, tukahang na kina Don chuo tukisengenya watu. Nini.
Pusio.
Zile hilo lazima.
Mimi nataka kujua.
Hawa sio nyoka mna gari wananunua gari alafu hapo nyuma wanaandika mavitu mingi.
Vitu za kujua wiki yako.
Sijui nini. Are you this close to Jesus? Ameandika hapo nyuma.
Nini? Unafaa criticize from point ya wewe una gari.
Wewe una yako na gari.
Una criticize hii gavana nyinyi president. Uko na government yako?
Zii, but government ni kitu ina to involve.
Si hiyo gari ina involve.
Iko involve.
Inapita hapo mbele imechorwa mabana.
Sasa wewe inakuhusu ile ngi.
James 22. Big. Ziache hiyo tabia.
Wewe nunua gari yako basi usiandike kitu.
Nikaenda nikachill huko zone flani. Then nikaenda kupanda mat nikiishia tao.
Nini? Sasa vile ulipanda mat ulipanda na nini?
Na?
Ile basket yako kwenda soko.
Kai.
Nilipanda tu nikikuwa fiti. Eh, nikaingia mat nini nikaingia tao. Nilikuwa nasikiza playlist flani safi sana ya Nyashinski. Safi sana. Kwanza ilikuwa this is Nyashinski. Ile ya Spotify. So mangoma zote za Nyash.
Oh, eh.
So like nimefika tumefika hapo Odeon.
Zote za Nyash.
Nikafika Odeon. Nikasikia ding ding. Nika rani ni pesa.
Shit. Oh shit.
Like this life has no balance.
Tukwa po audio ni kasikia ding ding. Asawa. Si mimi na shikiza wote. So ni kasa macha ni reply ma text zote.
Jana. Ilikuwa jana. Me and you last this whole week I've been knowing.
You've been knowing what?
Anyway, continue. Continue.
So, nikaangalia menje. Nikasikia ding ding. Nikadhani ni nini? Nikadhani ni pesa. So, nikafungua WhatsApp. Nikafungua WhatsApp, nikaangalia text, nikaona text imeingia. Eh, kibao. Nikashangaa. Ndrrrng zimetoka wapi? So,
ulikuwa umefanya anything?
So actually the problem is I done nothing.
So
ding nikafungua text like paragraphs kadhaa ka tano hivi
ukaanza kuona blah
azizi nilikuwa nazisoma fiti nikasoma ya kwanza
umeona hiyo meme
nikasoma paragraph ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano
akasa
matika fika not explain
ukiwa umesimama
five paragraphs ilikuwa nini
ya kwanza ilikuwa we don't want to end this on a bad note. Ya pili ilikuwa
it's not me, it's not you, it's me.
Ya pili ilikuwa
it's you, not me.
Exactly, like ni mimi sio yeye, of which ni fair.
Kweli
number paragraph paragraph 3 kitu kingine tu almost the same paragraph 4 nini alafu paragraph 5 send off nikazisoma fiti tukaingia akazin nikarudisha nyumba nikaweka simu kwa mfuko ra nikachange playlist nikakaa cardinal nikaanza tu kutembea tao pole pole na bag yangu ya Denry na watch yangu ya Lige pole tu nikitembea hapo hivyo nini si unajua saa ile place miwe na kupanda hizo mat zingine nikatembea tu nikifikiria reply
kai ufai kwa deep in thoughts au utagongwa na gari
the reason why so I had to internalize it nikikuwa tao ni juu tao siwezi think about it sana
unagongwa na wase
like
na kuhutia
unakwenda kula
na place una get so like lazima nikuwe rada as much as I'm thinking about it nikaifikiria nikaenda nikaingia nikapata line ya metro pia ikani tukapo tunasonga kwa line internalize nasikiza doa cardinal yangu peke yake like explain yambaru nini nikaingia kwa metro nikafika
ukafika home ndio
sikufika home niliamalizia hiyo stuff kwa metro mimi pia.
Unamalizia break up na dakika mbili.
Hadi mna shangora kutoka, move on na jina.
Kutoka stage hadi home usha move on.
Hawezi.
Sasa hii ni kuuliza. Uko ready to mingle.
My bot.
Very ready to mingle.
You know why? Your bot. Because juu itafika point na commit implode.
I feel she's justified. She was a queen, I'm a president. We don't whatever. A queen is a king. A president needs a
lady. Ulifahamu.
So una get.
Ulifahamu. Let her kuacha story mingi ya president na queen.
Who took your first bad bitch me fumble?
Huh?
Mhm. For life.
But ule alikuwa bad with deadly.
See, ulisema hujawahi fumble.
Prepare for a bad bitch coming.
Ah, but he me fumble lie.
Ulifumble.
Ile card game.
Let me tell you
the reason.
Za kutupatia.
Ataanza kulia.
Utakuwa kanyewe. Utakuwa kanyewe salilu skima kakua.
Akakua.
The reason is, okay, one, it was far coming, like ilikuwa na come. It was inevitable. Amkwa
much, eh.
It was inevitable. It was coming. Like, mini ilikuwa nisha iona. That's why inakwambia nilijibu. It was coming. Then two, sinimambia tukukua compatible. We did.
Tukungoja mlijuana for how long?
Crazy.
Mlikuwa na nani yote? Tulikuwa na Faraj.
Hadi mimi.
Kujuana.
Hadi mimi mlikuwa na mimi.
Ai. Wewe mnataka kuniulia simu. Wewe.
So day whatever.
Enda basi.
Day. Hey.
Uko na toa hizo vitu.
Day 1. Kwa na basi mta defa semester.
Tulikuwa mimi wewe Faraj.
Tulikuwa mimi wewe Faraj and some a lot of
people.
Tulikuwa na chuchu.
Tulikuwa na chuchu pia by the way.
My man chuchu.
It was coming. So
goja mli patana and then mkaenda straight into
we had talked before. When back then.
Like come kwa mnajuana. Tunajua reason as friends. Mimi naonanga mwanzi as friends.
You
did in
show.
Ati?
Oh yes, nakumbuka hiyo day alikuwa whatever. Rudi kwa microphone dogi.
Sako na ende na Osin.
Dark skin.
Osin na Nigeria church.
I'm out of cover.
So yeah, that's basically was it. Basically that.
Si yangu haikuwa ina nini?
That was my Friday.
Shika.
Ndio unasema cheki, nijua mko unajua mngekuwa friends ungejua kama compatible.
Mtumie Osin nini? Condolence.
Tumie
kakitu. Mazee Osin angalau kule lunch.
Actually, I'm coming back to dating the escape.
We don't want you.
I said to die.
But to die sisi.
When things go for you, mlama.
Hey, come. Come.
I'm going back to dating.
When I love a badan katan.
Crazy.
Oh, yeah. Like, you're not feel lost, don't worry.
You know, I thought we'll come here, Chana, like, the whole of this week.
See, that's why I was telling you it was fine coming.
Like me, I was singing.
Though you may last out how many months?
Basi, uli kuna jua.
I don't know.
Utaji, I'm twist mwenyewe.
Like, for real, sijui. I just knew.
It was coming. That's why, sina kwa meda.
Me, I didn't know it was coming. I don't know how.
It's not taking at all.
I guess so.
Like, but like, it's
maybe his not. Tweets unafaa and things like that.
Time on your own, ndo uelewe how you're
feeling. Sina yuta inakuspend on my own.
Ndiyo sasa itafika.
Unafunga shule next week.
Unaspend na nani? Si atukutaki escape, wenda.
Wow. Unakombia itafika points. Yeah. Itafika points.
Pia uko. Mwambia pia uko. Pia uko mwambia. Maraj, sema. Pia uko. Pia miacha niseme. Tuseme.
Seme.
Pia uko.
Zizi, wacha tumkubali. Mtaka usu na jiuwe, men. Tupate note. Tupate note.
I don't wanna be alive.
I'm doing a lot of things. So like
any distraction.
Not distraction. So the fact is that your time sharing is like crazy. Forget. So like yeah, that's why I was telling you it was fine coming. Like I'm doing a lot of things and kuna patasa zingine. Yeah, kuna clash nini. So like nikamwambia you need someone better.
Wewe ama endo likombio.
Nansana needs someone better.
Ha, she needs someone better.
Oh. Oh, yeah.
Unfeasible. Mna nipea moment of silence.
For the fallen.
Session.
Who's the fuck is two?
Kathomi ako happy. Kathomi
ako happy.
You guys should ask yourself, mbona ako happy ni merudi.
Tola shanga, hadi vili lombe.
What?
Paka alijua alirudi last week. Situ mejua jana.
Stalker.
I'm a stalker. And I'm stalking. Niko nayo.
Ndo hii hapa.
Siyeke hapo.
Tell us about your week, Bob.
My week is niko long holiday, so my week is like...
Unangoja tu
usimeni kitu guys eh
ndio kwa kutafutia kazi
sina tafu okay kama uko na tuseme aje uko na kitu na deni kusaidie tech hivi uko na kashida ni reach out
haya
take one.
Hey, basically nimekuwa mtaka.
Ngoja.
Na kwani kitafuta?
Ngoja.
Hadi sasa nimeshikika. Si mimi ndo nimeshikia.
Oh, akuba kombadi. Acha kule. Bana vile nakula crisps come to depressed.
Yeah, boy. He's suffering.
Oh, he's winning through life.
He's not winning right now. Kuna ups and downs.
Ayoso, nasini last ama ni lini yote na leka status ama ni story. Mm. Ama ndani ni escape ndo akisema anaenda tu soko na
akinelea. Ako chekelea. Lo merudi.
Ah, mtu merudi tu.
Mr.
Jinx. I'm built for soko. Oliji Jinx. Is a man.
Na msipost watu win.
Why not?
Huh? Okay, so mimi sasa so najua kwa field ya content sasa.
Wezi ulisha mwekanga ta before like
si ndio na mpromote.
Alibiadi before anze.
Zii si alikuwa na hiyo nini ya nini like
aspiration.
Idea.
Aspiration. Yeah.
Alikuwa nayo. Si mimi najua tulikuwa tunangoja.
Yeah, alikuwa nayo. Yeah, alikuwa nayo.
Yeah, alikuwa anangoja specific time but before sasa hiyo time ifike si najaribu
kuona nataka pia mimi niache nilisema nataka kuonyeshana ndo ninyanganywe acha
eh hiyo nafunga haya yeye ni yeye
ziacheni ni kwe happy for
you guys.
I mean,
happy for you guys in relationships. Happy for you guys.
Thank you
kwa kona
haya
nani alikuwa anaitwa nani? Tulipatia jina last time usu niko mkitu kumongelea
David Ma?
Alikuwa anaitwa tulimpatia jina.
Ni David Amani.
Don't make me mad.
Ah, ndo huyu ni huyu.
John. Come and talk.
Amejia the right time. Kuja ujibu swali flani.
Wow. Si nilikwambia jana utasema all roads.
Yes, come and tell you.
Don't kafemi yako na mtu.
No joke kichoma.
Si ile siku tulimuita David.
Macho.
David Dama Dennis.
Yes, okay.
David Dama Dennis.
Simsonge Don.
Dennis Machora. Ule
akisoma. Oh, Dennis Machora. Sio alikuwa amemuita David Orid.
Huwa kusoma.
Akwa the school.
Huwa kwa darasa.
Aya, atakatomi hao zio.
Tunasema old roads to us.
How
was
your week? My week was okay. It's just cool. Like me akisji. This woman in tech thing. This woman in tech thing is not doing me well. Like nangangana sana. I'm struggling. I'm fighting for my life every day.
Fashion the harder it is, the softer the life in future.
Really?
Hey, don't ever be fooled. Zisusikie kama journey ni ngumu inamaanisha watu kiasi ndo wana succeed in that field.
Erilo.
Zisikie ukiweza kumanage ukiweza kumanage kupita hapo place yenye watu wengi wamefail. So yeah, basi wewe utasucceed. Kama wewe
unyame soma actuarial science na wanasukumanga mkoko kwingi.
Hey. Ai. Wewe acha. Nakwambia as long.
Ai. Acha ni wapo YouTube tu saa hizi.
Hiyo ni story. Is,
whatever kwa NTV.
Ah, labda alipata job after hiyo.
Before that.
Sasa hiyo ilikuwa part of barabara yake. Alijileta aonekane ana kazi ndo apatie kazi.
The light at the end of the tunnel is not sure.
Okay, well, it was just a circumstance. Yake labda pia background and stuff.
Aya.
Iza kwa imemlima.
Emi wiki yako ilikuwaje?
Mimi wiki yangu imekuwa sawa. Nini imefanyika? Oh, nimekuwa tu na shule. See, mimi ni woman in law.
Huh?
Okay.
Woman in law.
In law. Bachelor of laws. Yeah, lawyer ni masomo. So, nilikuwa na cut jana. After that, nikaenda na friends wangu, Sarit, then Botanica. Then... so wiki yangu imekuwa tu sawa. Siwezi complain. Then pia jana jioni after nitoke Botanica nikadanganywa kiasi, then yeah nikalala.
Great. Ngoja nikalala.
Oh, see, jana kabla nilale nilifanya nini? Haul yangu. Nilikuwa nimenunua nguo
mpya. Haul ile kuonyesha vitu umebuy.
Yeah. Haul yangu ilikuwa
ulifanya
wapi? Exclusive content only fans.
Why audience?
Ngoja mbona msianze only fans?
Mbona nianze?
Mbona usianze?
Alafu siku moja naenda interview zinatolewa tu hivi.
Sio atalipia,
si wao watu
wanaona. Mbona analipia?
Wala kuletea pesa.
Crazy. but wiki yangu imekuwa tu oh jana niliona lawyers in tech akina Osin
na Don
na Don
I'm not in
wow crazy but yes yeah, so jana nilikuwa na hall then nika watch some series nika lala
spice up your life guys
kwa
nini kama mimi last week Sunday and this week nilitoka Maldives nikarudi back in the country jan kwa nini muamini ni vile sina kwambia life msi share kila kitu kwa social media so nana usu alifanya hivyo akarudi soko msikue hivyo haya lakini after kurudi nilifanya nini
sasa unatuliza nikasema
sio unajua vile mwafuatilia ngama yangu nini zin nimekuwa kadere wa mat mse one nimekuwa nikipiga trip ya Nakuru Nairobi kama dere wa mat like hii week I think nimefanya nimeenda kama rane kwenda kurudi
was like bro wako
zin nilipeleka mamangu nikarudi nikaenda tena jana kufanya shit nikarudi jioni acha so like nimekuwa too busy na tena ku report shule nini unajua sasa tunaendelea ndo naanza second year yangu sasa hizi atiri mimi mseme hadi long holiday nienda nifanye kazi
nafungua August kisha
wow acha tu shule
sisi acha shule niko na dreams aspiration
ya kutoka kwa block
niko na dreams
kwa street smart
aha nani jatombe wiki yake
Don
kama nini
let's kana na nini rule ilikuwa kikamle tunabai lunch
pause
onyesha mpesa yangu sasa
hivi sasa tutakujua bora tukule lunch naweza kuosha oshe vyombo nini like bora si kichonga
picha
ama ulipena pochi
pay bill
au ni pay bill
tikiangu imekuwa sawa imekuwa na very
mimi ni mteka anacheza na microphone na watu wana
wiki yangu imekuwa sawa, it's been very imekuwa a lot of places hii wiki. So Friday tulikuwa na cut, no? After that nilishia hidden gem kidogo kugotea mafans 1212 nikapatana na my influencer unajua Terry Okioga.
Okioga.
Oh, watermelon. Yeah.
Wewe ni jina ya mtu
Okioga.
Ama.
Yes. Unachomea hadi. Azia amesema umepatana na Tony Okioga. Kwa nini umepatana na Tony Okioga?
Terio
Okioga. Ni jina yake.
Oh, Okioga.
But you guys are frequently do you take a shower?
What?
Tony anambia the scientific
Usema wewe
hata hata sandiki
unatetea nadio
nini
mbona unataka kuanza kuleta science
random ni random fact ni random fact ona crazy ona recommending ona recommending ona recommending
bomba man yani
every other day like once in 2 days
oh
sipa what
kuoga every other day
see as in one
Zia yeah. Boba anasema uoge yani ukioga leo kesho usioge
in a week.
So ukioga Monday unaongelea na wino.
We no Friday hivyo yeah. Sunday
Monday,
Tuesday hivyo.
Sunday.
Hiyo ina apply kwa maboy kama wewe ni demo oga kila siku.
Faraja. Nako ni kwa wewe ni always ongea wewe si demo. Ni demo na la phone. Para the experience.
Bado umejambi.
Have a colleague. Faraja bitu explainie mbona outburst hivyo.
Hazi munye tu wogeni like ama guys. Ai eh. Nywele si shida, nywele. Nywele leo si shida. Mimi hata bora tu like mimi sijui hadi like nimekuwa tu msafi.
Yaani mjanijibu wewe unaogopa ngapi?
Si daily.
Daily. Once daily.
Kwa na forget it twice daily.
Once or twice depending.
Daily ama weekly?
Daily. What?
Once.
Once a day.
I get you, bro.
Hey, wewe mtanimalizia hii simu yangu. Ni nini hebu
ni? Ndio kweli ulitoka mtu. Okay.
Once a day. Daily. Assured. Assured. Like sure.
Bro. Really? Once or twice. Depending on siku benye itakuwa.
I mean up enough for just for scientists. Lazima unajua lazima. Na wewe maji aje. Na mimi ndo nailipia.
Alafu mnaogenga na maji baridi.
Eh ni healthy kuoga na maji baridi by the way, msioganga na maji.
Inakonga zisusikie kama kuna baridi.
Zii unajua mimi ni vile najilipia steamer na squeeze tokens na tufanye ile kitu. So sikupenda kwangu ni circumstances na ni force nioge na maji baridi.
But kuoga na maji unaweza kuoga na maji baridi. Unaweza kuoga na both moto na baridi.
Both as in
like any.
Oh like hadi kuna maji moto na baridi lakini ni choose baridi.
Simi u choose baridi.
Ina depend metoka kwa nini na weather. Ina depend na weather na metoka kwa nini. Sasa ikatu kwa nyumba alafu ni baridi alafu naenda nje yake kwa maji baridi.
Ni depend time nimetoka.
Wewe unaganga na maji baridi daily?
Eh. Okay, si daily, but nikifeel
sasa umetoka kucheza futa, umetoka kutembea tembea.
Naoga na baridi.
Kathomi?
Mimi siogangi na maji baridi.
Hiyo ni very unhealthy.
So tuseme shower iharibike.
Utaoga?
Nitaoga. Yes, na maji baridi, but nimeoga nayo for so long. I don't want it.
Tachemsha maji.
Just so see, shule tulikuwa na option bado.
Sisi tukua ya ungezoga na maji
baridi. Ilikuwa baridi ya maji.
Kwamba sisi tulikuwa the school.
Maji moto ama usioga.
Na hakuna mba nakuuliza.
Mulikuwa mnapenda option 3.
Kuna chuo na angalia kwa
mwoga. Mulikuwa mnapenda option 3.
Sawa utajua jekani mwoga.
Sasa kwa shule kuna mga
dei. Tamoga na minitoaji.
Tamoga. Inaeleza
ni. Alika kukula temperature.
Mingi. Ujaoga.
Kukuma wasikia ding ding. Ujaoga.
Yaza kwa corona wana sima ujaoga. Wana ukufe.
Yeah, of course.
So he's
talking about... Sindomana nilika nimesema
yeke ya kata.
Sisi si miafaraji ni shida.
Sisi muyangu ni
stuff. And then he... Anyway, next time.
Next time.
Next time. And it matters the most.
Ngoja, tulikuwa api hadi.
Woga.
Si, mpona woga toa hiyo ni kuchachisha.
Kwanza kuwoga twice daily ni kuwaste maji.
You know it's
for the planet. Like bono woge twice daily woge ngware alafu
si depends on the day.
Unafaa ukioga na maji moto unafaa kumaliza na baridi.
Sasa nikishinda kwa nyumba the old days
I don't know, tell you that I don't know what.
Ati umesema nini wewe
unoga unoga na moto ukimalizia una
kama yake ile side.
You're crazy.
That's how it helps with I don't know what. Unless I check ni payo ndawaambia.
Ah, crazy. Yeah. Na chuo?
Chuo.
Chuo mko
mnoga ngapi?
High school ni chana.
Mara once.
High school ni a different story. High school ni kali.
Hey, one.
Sasa tuwa na kina Amy na kina Kathomi. Kwa hivyo nadhani nauliza nyinyi maboy. Kwanza Faraji na Bob siwezi wauliza na tulikuwa dead moja. Kuoge ilikuwa ceremony.
Zee, ulikuwa wewe.
Uko kama T-farms ama si.
Zee, uko kama forest mse. Man, unaamka asubuhi na mna.
Aya, siwezi oge yo. Siogi, lasi sweat, naoga mbola.
Kai.
Naoga jianini.
Kathomi
Pasha Amy aniwa kwanza. Nimekuwa nikijivuza kwanza.
Ama mnataka kuweka kwa NGL.
Mimi ilikuwa once isipokuwa maybe like
once pa?
Once a day.
Shule.
Every day.
Shule.
Isipokuwa time like.
Unajua.
Nikiwa form 1. Nikiwa form 1 nikicheza football. Sometimes nilikuwa nafanya twice.
Cheza lazima.
Eh, cheza hiyo iko nani?
Twice.
Ati unasikia hiyo anasema once alafu isipokuwa alafu ilikuwa twice instead of isipokuwa sikuwa naoga
isipokuwa we nilikuwa naoga once bado
so, like umeoga each and every day of your high school life
yeah. Hey, that's a lie
you ni lie
for
like,
real
kuna periods ilikuwa unakaa dark
miko tani nilikuwa nilikuwa naendea maji moto ukiamka 3 unapata maji moto ukiamka 4 utapata watu wamepanga line
oh crazy.
So 3 ningepata maji moto.
At least nilikuwa na maji moto nyinyi.
But ilikuwa so little. Like ingekuwa ya kila mtu.
Ni 10.
Sawa, sawa.
So nilikuwa napata maji moto. So nilikuwa na motivation ya kuoga. Nisi imagine.
Sisi yetu ilikuwa inatoka kwa sawa. Lakini bado.
Actually time.
Time. Ndio lazima msome.
Tunasome ni things.
Kukula, kusoma.
Kukula, kusoma.
Kubango,
kuchiri. Kubango inakuja above kuoga.
Yeah,
of course. Because before.
Adi sleep. Sisi adi bono. Adi unamka 3 kuoga.
Kuoga. Badala wende usome. Unamka 3 unafaulo usome. Zii, acha kudanganya watu bongo. Kwa unamka 3 usome.
Tusikie ati unaamka kuoga mimi siwezi amka kuoga.
Only at least ulale ile kero ulale tu.
Ulale. Mm. Kuliko kuoga.
Ati ni ati umeka alarm ndo niamke ni.
Ndo niamke ni siwezi fanya hivyo.
Kuna mtu anaishi Langata hapa.
Mbona?
Si unakuanga na water rationing. So water rationing ikiza kwa inakuja 3 ni hivyo.
Au oh, tena.
Mm. So unachota maji. Unachota maji unaweka. Na
uko boys wangu. Kakaine.
Hey, this is your three. Crazy.
God, you need real.
Nini yo? Ya, wanakuwa na water rationing. Zii ukuja masaa fulani, nini, nini.
Na maju unaeka kwa tank.
Ya, then unachill. Unangoja
ipo. Sasa yu itabidi wa mke.
Kuchota maji, nika unaishi.
Aya,
chani sisa.
Okadomeja.
Wambia.
Aya.
Iliko once, but kuna siku zingine. Aya. Baridi na mimi. Na maji ni baridi. Azwi.
Pale.
Pangani.
Pangu.
Pangani hapa.
Nani alikuwa shule? Mimi ama nyinyi?
Pollution ni Nairobi na kukua na baridi kweli.
Walai. Aji.
What do you mean, aji?
Kama kuna siku zenye wewe ulikuwa na hata juu ya baridi ya pangu.
Sasa si ilikuwa na vandu wane dini.
Unaoga hapa.
Si wana nyimu ulikuwa na maji moto. Si nyimu ulikuwa na maji moto.
Eh, hiyo ilikuwa na iku hata kitu kubwa. Iku hati ya tushtuki.
Ati home to home. Mko scary.
Si zo time na mdu.
Kuna watu.
Si.
Ah, yadi zile time za 3 months. Zile time months.
Mlijuaje ni home to home.
Si unezaju.
Home to home. Home to home. That's crazy.
Mtachiza na ball alafu.
Watu wakienda. So nadili kwa kumita toka boli mnafotana kama ngombe kuzinenda kwa cattle.
Mgenda ee.
Mnena mepiga ditu wati ya meendea kusoma bayo. But
enda
uwe. Uwoge.
Mnement what you are reading.
Na hata ana perfume.
Yay.
Oh God.
Wala likona nuka. See your tea. Ngoja ulo
ugelea. Yui kona specific audience.
Ule.
Misi jataja mtu.
Lajua.
Jataja mtu.
Anyway.
Okay.
I am a simmer once.
Mimi nilikuwa naoga daily lakini unajua
swali ya mwisho. Do you think there are some situations where zinakunecessitate to snitch mtu?
Ni snitch. Okay,
mtu
like eka eka context.
Like situation imekunecessitate to cheat.
Sasa weke context.
Kitu kama like bro lazima usnitch.
So niwe unipe.
Sasa tuseme Bob says aingie kiwash wash fulani, alafu ni approach your cabbage yake niambiwe sasa unajua Bob si ndio?
Yeah.
Bob amefanya hii na hii na hii na hii. So wendo one of the people mna hang na hebu tuambie mapeo tukufinye.
Ama Bob ashaikuonyesha staff.
Oh eh. Yeah.
Lakini kama wewe sijai ku involve. Wewe utakuwa na shida ukikosa kusema ujui.
Na kama
mimi unajua the thing is unajua. Si,
oh like me they always in shika jo anything.
Wanawana kutumia pesa sijai. Unajua tu
tunajuana.
Si ndio ufikiwe. Okay, wendo, acha mimi change
content.
Wame trace something to you yenye na kulink mimi na wewe.
Na kwa hiyo kitu illegal.
Yeah.
Okay.
Oh, na wewe okay, either way, we supposed to switch Bob wendo naenda ndani.
Kitu kaya. Susikie, like, tulikuwa tunapiga hiyo biz pamoja, partners.
Kaya kitu kaya, but police wamekujia akakwambia
nipige
snitch, wewe upige deal na wao. Snitch ukwe prosecution witness kitu.
Mi aya, ufai ku snitch.
Theoretically
you fake snitch.
Mhm.
But
practically.
but practically you tasnitch. Ndio maana kama unajua unaingia hiyo side na hauta hold end yako usifanye hiyo kazi basi.
Sawa. Eh buda za live ni chape.
You stick to code. Na usibreak your code.
Mimi acha nipigeo kazi siku nitashikwa.
Unia na the boss.
Uko legit.
Ni Bob,
urudi legit business.
Ni Bob alini.
Hiyo ni snake.
Zi, lakini
hiyo ni snake.
Ebu uliza tena.
Bome ruka Amy na Don.
Si ndo tujua walikuwa story wote. Ama Don alikuwa natusikiza, Don.
Na umepeana what context?
Unajua kuna...
Ongea kwa mic.
Kuna?
Context.
Si context ni DCI wamekulink mimi na wewe. Mina fanyanga washosh crazy, but tuliko tunafanya na wewe. So DCI wameku approach waka kuambia.
Piga deal.
Piga deal, waka piga deal na wewe uniseti.
Na nisipo pigeo deal, tunaenda wote.
Sisi ya mwezi enda wote juu wana evidence.
Sisi ya wacha kuchenye vibidu. Baya wakikuchia Don na manisha wana evidence.
Wana day something from Don. Don amekata kuwapatia.
Basi tumesubasi ni partners.
Mimi ni venye mini. We ni partner wangu. But mi sasa mini. Mini G bro, mini ule mzini. So like wamepata, tukimaliza ule,
history yote
ya crumple, maget. So ndo maana wamekuwa approach, wakwambie, nieto utusaidia hapa kwa prosecution, witness tukusare, ama uti.
Unajua pia ukisnitch, uneza kujua na watu wa ujama mwingine.
Okay,
so utasnitch ama utasnitch?
Kama,
mina snitch.
kama unajua utasnitch.
Unasnitch.
Kama unajua utasnitch.
Sita snitch, alafu wewe wakikukujia.
Zii, but utafikiria
Zii,
Bob, unajua shida nini Bob? Bob, ile day tutakuja hapa tuanze kupiga story hiyo ya hiyo biza, day one. Mi sitakuwa nafikiria ile day tintanaswa ni kuje nianze kukusnitch. Mi nitakuwa naona vile naenda kuingiza mamilioni saizi. Naona vile naondokea shida. Hakuna msa atakuwa nafikiria kuna yote miakunaswa. Juu, unajua mbona? Juu, pia wewe utakopi.
Umeapriochiwa mmeshikwa. Mea snitch. Siyezi enda jela kama kuna opportunity
itoke. Ndo maa siyezi ingia business illegal.
Hakuna ufe kusnitch. Mba mna snitch. Msi snitch.
Nikiingia yo business. Si ukiingia unajua risk unatake.
Umeingia yes. Alafu wewe uapriochiwe mmeshashikwa. Yani, vitu zinaenda mlama.
Zii, suskie.
Things are going down.
Uni morio wangu.
Hey, morio wangu.
Aya, sawa, sawa. Zii. Zii. Mumesema mta snitch. Sindio? Nyote mesema mta snitch. Change your context sasa. Ni mimi na snitch. Ni wewe tuna... Ni wewe, like... Mimi ndo mume snitch. Na musha kubali nyote mta snitch. So, yu inamanisha... Mi nafani accept. Aso ame snitch, lakini... Walikuwa... They are justified. Like, yu kusnitch yao yuko justified. Hey. Mimi kama nafani sasa ni kujenge tu like nishike beef na nyoa
sasa. You're justified.
Tell me. Mimi kitiangalia na just yezi survive hizo nguo za blue and white.
Tell me you see.
Kuja 1-1. And if I match fashion sense yangu.
Basi usiingie hiyo kitu illegal.
Bob, ulishaingia business.
Ni hypothesis. Unabeef kama African parent wale unawaambianga mama nikuulize nikifanya hivi. Why are you doing that? Niko yeah. Niki.
Kama mtu ka bro wangu blood says is neat.
Sasa unaenda nani naye?
Sana atasaidia familia huko nje.
Alvin, acha ndio mbaya. Alvin bye.
Tumewasaidia miaka.
Kwa 13 year old kadaenda
kwa blue. Tumewasaidia miaka na milioni tunawapea. Bilikuwa kuna period flani primary. But bro wako una snitch aje bro wako lakini.
Si unajua tu venye primary ukua eti.
So mwende nyu wote mteseke si ni kukua na mmoja nje na ngoja mwingine.
Umemaliza huo mwingine.
Ni wote mmoja chini wa wazazi.
Nani anachunga house? Nani ana take care of mom? Release
tulikuwa na release rare
wallahi release rare sasa unataka kusema
release rare like una uwezi unasnitcha jambo lako.
Hey, mimi nimeshasema brother wangu ako 13 yeye anaenda
kani kusnitch unasnitch unakaa hivi unasaidia mzazi mwingine anaenda ndani.
Zii, so ni Bob, mimi swali yangu tu bora Bob, nimekusnitch so hutashika beef na mimi
utashika beef
So I'm smart like you justify. So wewe uta snitch ingekuwa the other way.
Mbona ushike?
Mbona ushike beef bado? Bado na wewe ungeshika
umekuwa partners.
Na wewe na ile yenye ilifanyika
sasa wewe ndio umekujiwa. So unge snitch.
Nini hiyo?
So wewe bado unge snitch ingekuwa the other way. Wewe bado
acha nikushow. Ndio wingi illegal business na
fuck. Ah, wewe endelea na story yako ya primary.
Huyu anataka tu kutu whatever. The rule of this.
Kuna rule of this.
Isha push isha come to whatever.
Sure. Primary nearly happen.
Usiingie kipolisi kama.
Kulikuwa na unajua venye tu wasio walikuwa kuna wale wasio wanafaa kupata 400 wengine wanafaa kupata nini? Si unajua. So kuna time u boys flani alikuwa uko nini whatever. Backbench, sports page. So unajua mark.
Oh eh.
Nini. So so u boys alikuwa na cheat teo. Videdly like yeah, anaingia si unajua KCP walikuwa analeta hizo maswali kutoka ile book booster.
No, oh, yeah.
So jamaa anaingia na hiyo booster yote manzi ameandika manzi ana why si KCP exam za internal so ana why yeah. So unajua mzee akiwai akikushinda unalimwa si unalimwa like moja anaingia tu naro
anasema
usinu umeshindwa na nani kuja una get na huyu boys ni kuchita na cheat sabe you want to come show buda zi unaona kama unatukatia hivi nini una get una
hadi nyimu cheat lakini
mzee tunawaambia at least kani kuchit
si kila
mzee unajua na cheat kutoka namba ngapi kutoka kituka namba 62 anakuja kituka namba 11
sangoja sangoja mimi nikiema kuchit kwani na cheat na cheat ndo nifike namba 30 sina
time nikichit
inafaa ucheat ucheat kwa umecheat ndo uende juu huko juu
tunatukatia. Sasa nyinyi mchipi.
Sipia nyinyi mko wajanja.
Kunyoroshwa.
Kwani wajanja.
Ah, ilibidi tu tumemsaidia.
Yeah, shameless.
Yeah, hapo yeah. Ilibidi tu tumemsaidia. Ah, tungeendelea hivi. Si unajua kila deyo tu.
Nini basi ni jeni. Yeye ni si justified.
Unamwambia. Hapa kuna DCI. Tuliaibu atukumsaidia the first time. Tulimsho. Sasa wanaona alafu bado. Unajua sisi tutapigana. Sisi tutapigana but mode atakuja kutulima kesho mande.
Zii kama nyamka.
Na zii unajua teo ni mara mbili kwa
hiyo. Solution ni kama yeye ana cheat, pia nyimcheat na yeye.
Yeye ni shameless.
Unataka tu cheat tupate 5 so.
Nika
tu cheat tupate 5 si toa 10 ya composition na insha juwezi pata 40. Upate 35 upate 480.
Amwezi pata 480. Kwani ndio nyinyi wote hapo kwa hiyo room kwa na akili aje.
Mimi exam inako na doc set. Number 480.
Si ni KCP papers, si exam. Ni zile
papers papers.
Yeah. Oh. Hapo ile bidii tu ameti. My apologies, not. Unajua ile video ya Pastor Nganga akisema I'm not apologizing. Watch your video.
Lakini hiyo si una iko shida ukisema.
Exactly. Parting shot. Mimi, oh, my parting shot is a
umerudi soko.
So
yeah, back. I want you to get one out there that I'm back up.
Yeah, sasa ni kuchoma photo.
Nakwambia nimenunua credo ya 1000.
Ndio upige nani?
Nitakuwa nikipiga. Si unajua mimi nilikuwa na run mental health whatever.
Mental health. Now fire your mental health.
Bro. Uh-huh. That's my parting shot. Enjoy life. Yeah, na mjibambe in everything you do. And listen to this.
Really is rare. Shot really really real. Ujue imeshtuka. Anyway, sawa. Parting shot.
Crazy. Stay beautiful.
Come on. Aya.
Enjoy life really is there. Stay beautiful.
Yeah.
But shout yangu ni
mbona wazira parting shot yako ni isu wende
na cook kwa akili.
Let him cook, watch a pick.
I'm always cooking.
Watch a pick, watch a pick.
Keep going, moto.
Iyo ni parting shot.
Keep smiling and yeah, have a great week ahead.
Silence
is the best answer. Miss na parting shot.
Bye guys.
Bye.